kikuleo, niko na baby, haina shida. Hata kama nikiwaka, niko na baby, haina shida. Siogopi kuleo, niko na baby, haina shida. Hata kama nikiwaka, niko na baby, haina shida. Kila mtu na baby wake, acheze na baby wake. Kila mtu na baby wake, acheze na baby wake. Kila mtu na baby wake, acheze na baby wake. Kila mtu na baby wake, acheze na baby wake. Leo mpaka koko, leo mpaka kokoriko. Leo mpaka koko, leo mpaka kokoriko. Leo mpaka koko, leo mpaka kokoriko. Leo mpaka koko, leo mpaka kokoriko.
That's a chop,
Leon Baka Coco, I'll tell Leon Baka Coco.